the conference center at Temple Square.
Tenon no wa kanken zukanke Temple Square na bodo Salt Lake City. Nke a bụ ihe nweta nke narị na iri asatọ na abụọ nke nka Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Ndị a họrọ ikwu okwu n'ọgbakọ ọnụnwa bụ ndị ndu nakwa ndị ọchịchị ụka. Ukwe a ga-eji wee nọkọ nke a bụ ndị missionaries nọ na MTC na Provo, Utah. Ihe nweta mgbasa ozi a bụ ndị otu Bonneville Distribution na-ewetara unu ya. Mmadụ ekwesịghị iwere ihe mgbasa ozi a wee mee ihe ọbụla ma ọ bụ na ọ nataghị ikike ederede.
President Henry B. Eyring.
Onye ndu Henry B. Eyring bụ onye ndụmọdụ nke mbụ n'isi ụka bụ onye ga-edu anyị na nzukọ.
Brothers and sisters.
Ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị. Anyị na-anabata unu n'ehihie na nnọkọ nke abụọ na nnọkọ nke narị na iri asatọ na abụọ nke Church of Jesus Christ Latter-day Saints. Onye ndu anyị bụ Thomas S. Monson, bụkwa onye nọ n'isi oche taa, agwala m ka m duo nzukọ. Anyị na-ekelekwa ndị niile nọnyere anyị na nzukọ a, maọbụkwa ndị na-esonye anyị site n'igwe mgbasa okwu dịka telivishọn, redio maọbụ ịntanetị, maọbụkwa ndị ọzọ nọ n'ọgbakọ steeti wee na-esonyere anyị, maọbụkwa otu ndị ọzọ nọ n'ewere satelaịtị na-anata okwu a. Ukwe anyị ga-eji wee nọkọta bụ ndị otu missionaries nọ na MTC Utah. Bonnie Goodloff bụkwa onye na-akpọrọ ha ụbọ akwala. Ndị kwaya ga-emeghe nzukọ site n'ikwu ukwe otito dịrị Chineke n'ebe kasị elu. Onye ga-eme ekpere mmeghe bụ William R. Walker nke ndị ozi iri asaa.
Our Father in heaven,
nke bi n'eluigwe, n'obi jupụtara n'ekele ka anyị ji wee na-abịakwute gị mgbe anyị na-amalite nzukọ conference nke a. O juru anyị afọ maka ugbu a anyị nọ wee nwee ndị amụma gị ịgwa anyị okwu, nakwa ihe nkuzi ha na-ewetara anyị n'ọgbakọ nke a. Anyị nwere afọ ojuju n'ụbọchị nke taa iweli aka elu wee kwado ndị ahọpụtaworo ka ha duo anyị. Biko gozikwa anyị dịka anyị na-eweli aka elu ka anyị wee nwekwa ike ịkwado ha, ma mekwa wepụkwa ihe ndị ahụ dị na ndụ anyị ga-eme ka anyị hapụ ịkwado ha. Anyị na-ekele gị maka nduzi anyị na-anata n'aka onye amụma anyị bụ Prophet Thomas S. Monson, nakwa ndị ndụmọdụ ya, nakwa President Parker na ndị ozi iri na abụọ, nakwa ndị ọzọ niile na-enye aka ime ka ọrụ a na-aga n'iru. Biko gozie fa, gozikwa ndị niile ga-agwa anyị okwu taa ka ha wee nwee ike ịgwa anyị ihe ha kwadoworo. Gozikwa anyị ndị na-ege ntị ka anyị wee wulite mmụọ anyị elu, ka anyị wee nwekwa ike isonye na nzukọ a. Anyị hụrụ gị n'anya wee na-ekwu ihe ndị a site n'obi jupụtara n'ekene n'afọ Jizọs Kraịst. Amen.
President Dieter F. Uchtdorf will now present the general
officers and areas of the church.
Brother Robert W.
Kentwood, Brother Kentwood, bụ onye ndu ndị mgbakọ na mwepụ, ga-agwa anyị ihe gbasara ha dere banyere arọ. Onye ga-esitekwa ya, Brother P. Hales, bụ onye ode akwụkwọ nke ndị ndu ụka, onye ga-eweta ọnụọgụ banyere ụka.
Brothers and sisters, it is
Ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị, a na-akpọ oku ka anyị kwado Thomas Spencer Monson dịka onye amụma, onye ọha ụzọ na onye mkpugha, ma bụrụkwa onye ndu ụka Church of Jesus Christ nke Latter-day Saints. Henry Binion Irene dịka onye ndụmọdụ nke mbụ, nakwa Dieter Frederick Uchtdorf dịka onye ndụmọdụ nke abụọ. Ndị kwadoro nụ weli aka ha elu. Ndị na-ekweghị welikwa aka elu. A na-akpọkwa oku ka anyị kwado Boyd Kenneth Parker dịka onye ndu nke ndị ozi iri na abụọ, nakwa ndị nke a dịka ndị na-eso tụa.
Boyd T. Parker, L. Tom Perry, Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Richard G. Scott, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. Those in favor, please
manifest.
Any opposed?
Onye ọbụla na-amaghịsịghị iwelikwa aka elu. A na-akpọkwa oku ka anyị kwado ndị ndụmọdụ na ndị isi ụka, nakwa ndị ozi iri na abụọ dịka ndị amụma, ndị ọha ụzọ na ndị mkpughe. Ndị niile kwadoro n'ụnụ weli aka elu. Ndị na-akwadoghịkwa welikwa aka elu.
Elder Stephen E. Snow,
bụ onye a tọhapụworo ka ọ laa ezumike dịka ndị otu ndị ozi iri na asaa. Biko welie aka elu, unu kwado. A na-akpọkwa oku ka anyị kwado Elder Richard Mainz dịka onye otu ndị ozi iri asaa. Ndị kwadoro welie aka elu. Onye ọbụla na-akwadoghị ya welikwa aka elu. A na-akpọkwa oku ka anyị tapọpụkwa ka ọla ezumike Elder Gerald John Kose nakwa Gary E. Stephenson dịka ndị otu ndị ozi iri asaa nke mbụ. Ndị kwadoro nụ welie aka elu. Mgbe ọtụtụ afọ gachagoro nakwa ọmarịcha ọrụ ha rụrụ, a na-akpọ oku ka a tọhapụ Bishop Burton, Richard Edgley na Keith McMullen dịka ndị Bishop Prick, makpokwa ha emeritus ndi dara ezumike manarokwa n'olu ndi kwadoro n'uweli aka enu.
It is proposed that we release the following
area 70s dika ndi otu area 70 si n'onwa onwa nkise n'afọ bido na May.
Clemato C. Almeida, Fernando J. D. Arrucho, Marvin T. Prinkerhoff, Mario L. Carlos, Rafael E. Castro, David L. Cook, Cesar A. Davila, Mosia S. Delgado, Luis G. Duarte, Juan E. Echegaray, Stephen L. Flukiger, J. Roger Fluman, Robert C. Gay, Miguel Hidalgo, Gareth C. Hill, David J. Hoare, David H. Ingram, Tetsuji Ishii, Kabumba T. Kola, Glendon Lyons, R. Bruce Merrill, Enrique J. Montoya, Daniel A. Moreno, Adesina J. Olucani, Gamaliel Osorno, Patrick H. Price, Marcos A. Prieto, Paolo R. Poeta, Carlos F. Rivas, A. Ricardo Santana, Fabian L. Zinambam, Natar C. Tobias, Stanley Van, Perry M. Webb, Richard W. Wheeler, and Scott D. Whiting. Those who wish to join us in expressing our gratitude for their it is proposed that we release with a vote of sincere appreciation
Julie B. Beck, Sylvia H. Allred, Sylvia H. Allred, Nakwa Barbara R. Thompson, Dick and Dio to Ndu Ndu Relief Society. Otu aka ahụ ka anyị na-atọhapụkwa ndị otu Relief Society General Board, ndị niile ọ ga-amasị iweli aka wee kelee ha, nwanne anyị nwanyị a, maka ọrụ ọma ha rụrụ, biko weli aka enu.
It is proposed that we sustain
as
new members of the first call of the
70,
Craig A. Carter,
Stanley G. Ellis,
Larry Echo
Hawk,
Robert C.
Gay,
Scott D. Whiting.
Scott D. Whiting.
Please manifest.
Ndị a masịrị weli aka enu.
Those opposed by the
ndị a na-amasịghị ha welikwa aka enu.
It is proposed
a na-akpọ oku
that we sustain
ka anyị kwado
Gary E. Stevenson
dịka presiding bishop breaking care Church of Jesus Christ Latter-day Saints na Gerald John Cosse dịka onye ndụmọdụ nke mbụ na Dean Myron David dịka onye nke ịbụa. Ndị a masịrị weli aka enu. Ndị a na-amasịghịkwa welikwa aka enu. A na-akpọ oku ka anyị kwado ndị a dịka ndị Area 70.
Pedro U. Aduro, Detlef H. Adler, Angel E. Alarcón, Ali K. Auna Jr., W. Mark Bassett, Robert M. Call, Hernando Camargo, Jean R. Chittister, Joaquin E. Costa, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Edward Dubé, Moroni Gaona, Taylor J. Godoy, Francisca D. N. Granja, Yuri A. Gushin, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Clifford T. Herbertson, Anifjok Udo Inyong, Luis M. Leal, Alejandro Lopez, L. Jean-Claude Mabaya, Elvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Jared R. Ocambo, Adinka A. Ojideron, Andrew M. Oriodan, Jesus A. Ortiz, Fred A. Parker, Su Hong Pon, Abraham E. Cuero, Robert Claire Rien, Jorge Luis Romeo, Jorge Zaldivar, Gordon H. Smith, Alan Spanaus, Moroni B. Torgen, Stephen L. Toronto, and Daniel Yenya Tavia. All in favor, please. Any opposed? It is proposed that you sustain
Linda Care Burton
as General President of Relief Society, Carol Manzel Stevens,
Dick Onion, the modern Kembo, na Linda Sheffield Reeves, Dick Onion, the modern Kebwa, Ndia Masiri, Wilia Kenu, Ndiana Masiqua, Wilipa Kenu, Anna Boku, Kanyiqua Dundu, Kanile. Na ndi sinile dika hande ubwa ndi amasiri weli yake enu onyo na amasiri kwa weli yake enu
Onisia Imanson
dika nwere ike ihu iweli yake enu bukwa nke mmadụ niile ji otu onu wee kweta na ndị niile akpọrọ ịga ozi. Ana m ekele unu ụmụnne nwoke na ụmụnne nwanyị maka nkwado unu nakwa okwukwe unu na mbọ unu nakwa ekpere unu. Anyị na-akpọ ndị niile akpọrọ n'ọrụ ka ha gbagote ugbu a bịa were ọnọdụ ha n'elu oche.
There are the sisters. And the brethren. Thank you.
Dalunu.
Brother Cantwell will now read the audit report for the
Brother Hill gets it quiet.
To the first presidency of the Church of Jesus Christ,
Church of Jesus Christ Latter-day Saints, umunnam,
as prescribed by Revelation in section 120
of the Doctrine and Covenants,
authorizes the expenditure
dịka otu esi wepụtakwa otu a ga-esi wee were ego ka wee na-ama ihe otu esi kpọpụtakwa ndị ndu otu a dịka ndị ọchịchị nakwa ndị na-esote ha. Ndị otu a bụ ndị na-ebinye aka n'akwụkwọ banyere ihe ọbụla ekwesịrị iji ego ụka wee mee wee nyekwa ndị ọzọ. Ndị otu ụka na-eme were ego wee na-eme ihe asị ha mee n'iso atụmatụ ahọpụtara n'ụka. Ndị otu nyocha nakwa ndị na-enyebanye anya n'otu esi were ego wee mee ihe nọkwa n'ọrụ ha nke ha. Ọ bụ ka ha na-eme ka ha hụ na etu esi eji ego keme ihe na-aga n'usoro. Ndị mgbakọ na mwepụ a na-elebanye anya n'ego enweghị ndị ha na-azụ oku n'ụlọ ka ndị nke ahụ bụ ndị nọdụrụ onwe ha ma bụrụkwa ndị mara ọrụ banyere mgbakọ na mwepụ maka iji ego wee mee ihe kwesịrị ime. Site n'otu nnyocha ha mere na ihe ha lebara, ha kwukwara na ego niile natara na ihe niile emekwara nakwa ihe niile ụka nwere n'afọ gara aga na-emekwara ya na otu esi wee kwado n'ụka nakwa otu ụka si wee tụpụta a ga-esi wee mee ha. Ndị otu Church Audit bụkwa ndị na-ewetara unu ihe a.
The first presidency has issued the following
statistical report of the Church for 2011. As of December 31, there were 2,946 stakes, 383 commissions, 688,784
wards and branches. Total membership of the Church at the end of 2011 was 14,441,346. There were 119,000 new children of record in the church, and 281,312 converts. The number of full-time missionaries served at the end of the year was
25,410.
The number of church service missionaries served was 22,299, many of whom live at home and of church functions.
Two temples were dedicated during the year, San Salvador and Guatemala.
Temple was rededicated in 2011, bringing the total number of temples throughout the world at the end of the year to 136.
Ronald E. Pullman,
Keith W. Wilcox, and Harold G. Hillam, all former members of the Quorums of the 70. Sister Joy F. Evans and Chieko N. Okazaki, former counselors in the Relief Society General Presidency. Sister Norma Sontag, wife of Elder Philip T. Sontag, a former member of the 70. Sister Leola George, widow of Elder Lloyd P. George, a former member of the 70. Sister Argelia Villanueva de Alvarez, wife of Elder Lino Alvarez, also a former member of the 70, and Brother Wendell M. Smoot, Jr., former president of the Tabernacle Choir.
We will now be pleased
to hear from Jeffrey R. Holland,
Botu
Nonyozi, Ndiozi Rinabo, Aburu no Kusioku, Nikwaya Gekuque, Duani,
and then Elder Robert D. Hales,
Baho, Garabo D. Hales, Botu Onyen and Ndiozi Rinabo, Gaguanyoku, Elder Holland.
In light of those calls and releases in the first presidency,
may
I speak for all of us
in saying
we will remember and love always those who have served so faithfully with us, just as we immediately love and welcome those who have come into office. Our heartfelt thanks to every one of you. I wish to speak of the Savior's parable.
The
householder went out early in the morning to hire
laborers.
After employing the first group at 6 in the morning, he returned at 9 a.m., at 12 noon, and at 3 in the afternoon, hiring more workers as the urgency of the harvest increased. The scripture says he came back a final time, about the 11th hour, approximately 5 p.m., and hired a concluding number then.
And
just an hour later, all the workers gathered to receive their day's wage. Surprisingly, all received
ọgbagwojuru anya ka ha niile si natakwa otu ụgwọ, ọtụmasị na ha niile ebidoghị n'otu oge. Mgbe ahụ ka ndị bidoro ọrụ n'isi mbido were iwe si na ndị ikpeazụ a bụ naanị otu nkeji ka ha rụrụ ọrụ, ma ha natakwara otu ụgwọ anyị na onwe anyị natara. Bụladị na anwụ amaala anyị kemgbe ụtụtụ. Kedu ihe anyị kwesịrị ịmụtara n'akụkọ a? Ọ na-adị ka gasị na onwe ndị e megidere n'ihe a. Ka m kwuo banyere ndị ahụ na-ewe iwe. N'ezie, onweghịkwa onye e megidere n'ihe a. Ndị malitere ọrụ n'ememe chi ụtụtụ kwenyere n'ihe a ga-akwụ ha. ihe akwụkwara ha bụkwa ihe ha kwesịrị ịnata. Mgbe a kpọrọ ha ọrụ, ha nwekwara obi ọma iji wee hụ na ha nwere ọrụ mgbọsị ahụ. N'oge nke Onyenwe anyị, ọ bụrụ na ịgbaghị mbọ ịkọ azụ maọbụ igbu ugbo maọbụ ịrụ ọrụ, ezinụlọ gị agaghị enwekwa nri. Mgbe ndị ahụ akpọ ibu ụzọ wee kpọọ n'ọrụ fụkwa ndị nwere ihu ọma, mgbe ahụ akpọrọ ha nwekwara obi ọma n'ihi na ha nwetara ọrụ. Ndị ọzọkwa nọ na-eche nọkwara ezinụlọ ha kwesịrị inye ndị. Mgbe onye nwe ụlọ ahụ nọkwa na-akpọpụtakwa, a nọkwa na-ahụkwa ndị ọzọ nọ na mkpa inyere aka. Mgbe onye nwe ụlọ ahụ nata nke ugboro ise, wee kpọtakwa ndị nke ikpeazụ nọ, ndị ume gwugoro na-eche na onweghị isikwu ihe ga-emenụ. Mgbe ha bịara ịlụ ọrụ, ha nabatakwara ịlụ ọrụ n'ajụghị ese ma nwedoro ụgwọ ihe a ga-akwụ ha, kama ha ma na ihe ọbụla e nyere ha ga-aka mma ma ọ bụrụ na onweghị nke ọbụla ha ji aka. Mgbe ha gbakọtara ịnata ụgwọ ọnwa ha, o juru ha anya otu esi wee kwụọ ha ụgwọ dịka akwụrụ ndị mbụ. Ọ doro anya na onye ha ga-enwe obi ekele. N'ezie, o nweghị mgbe ọmịiko dị otu a hụrụ ya na ndị na-ewe ndị mmadụ n'ọrụ. O nwere ihe m chọrọ ikwu banyere ndị ahụ, ndị na-atamu, ndị nke izi ama bidoro ọrụ. Dịka akụkọ a kọrọ, ka m kwukwa obere, ọ ga-agwa ha sị, ụmụnne m, emeghị m unu ajọ ife. Akpọrọ m unu ịbịa rụọ ọrụ. Unu nwere ọṅụ na-enyere m unu ọrụ. Akwụkwara m unu ụgwọ ihe nkwere na nkwa na m ga-akwụ unu. Nara na ụgwọ ọnwa unu, ma narakwa ngọzi unu lawa. Banyere ndị ọzọ, ọ bụ mụ onwe m ka ọ masịrị ihe iji ego m mee ihe m chọrọ ime. Ana m ajụ ajụjụ a nye ndị nne mgbe ahụ, maọbụ ndị nọ n'ugbu a. Kedu ihe o ji wee na-ewute gị n'obi n'ihi na ọ masịrị m inwe ọmịiko? Ụmụnne nwoke na ụmụnne nwaanyị, ọ ga-enwe mgbe na ndụ anyị mgbe onye ọzọ nwere ngọzi ọ na-atụghị anya ya, ma ọ bụ natakwa ibuli elu dị iche. Ana m arịọ, biko, ka ọ ghara ịdị na-ewute anyị, ka anyị gharakwa ịdị na-enwe anya ukwu ma ntamu mgbe ezi ihe mere onye ọzọ. O nweghịkwa mgbe a na-ewetu anyị mgbe onye ọzọ nwetara ihe ọma. Anyị anaghị agba ọsọ ịmara onye ga-abụ akụ nke ya kacha, maọbụ onye ngọzi ya kacha, maọbụ onye kacha mma. N'ezie, ọsọ anyị na-agba bụ nsọ a na-agba megide mmehie, ma megide anyaukwu na ntamu. Ọzọkwa, anyaukwu bụkwa ihe na-aganụ na-adịrịrị. Ọ bụ eziokwu na mgbe ihe ọjọọ nara anyị, ọ na-ewute anyị, mana anyaukwu na-emekwa anyị ka anyị taa afụ mgbe ihe ọma mere onye ọzọ. Kedu achọ ife dị otu a? Mgbe ọbụla ihe ọma mere ndị ọzọ, ọ na-atọ na-egbu anyị n'obi. Ka yarịkwa ikwu ihe ọma, ọ na-abụ Chineke meere anyị na Chineke dị mma, na-enye onye ọbụla nke kwenyere ihe niile nke o nwere, dịka Akwụkwọ Nsọ si wee kwuo. Ya mere, ihe mmụta nke mbụ n'ugbo nke Onyenwe anyị, anyaukwu, ntamu, maọbụ ịdọkasị, maọbụ ịkụtọ ndị ọzọ, anaghị ebunite anyị elu, maọbụkwa na ikwu ihe ọjọọ banyere onye ọzọ na-eme ka ị bụrụ onye dị mma. Ya mere, bụrụ onye dị nwere obiọma, ma nwekwa afọ ojuju na Chineke bụ onye ebere. Ọ bụ ụzọ a, bụ ụzọ dị mma iji bi ndụ. Nke abụọ m chọrọ iwere n'akụkọ a bụkwa ihe nghọtafie na mmehie anyị na-eme na banyere ndị ahụ ndị nọ na-eche banyere nsogbu ndị ọzọ nọ na-enwe.
O
nweghịkwa mgbe e kwuru na o nwere onye e nyere ego tụfuru ihe.
O
nwekwa ike bụ na o nwere onye tụfuru ihe n'iwe.
Ụmụnne
nwoke na ụmụnne m nwanyị, ihe mere n'akụkọ a n'ụtụtụ maọbụ n'ehihie maọbụ n'ụtụtụ anyasị na-egosi ihe ọma Chineke ga-emere ụmụ ya n'abụazụ. Okwukwe bụ mmadụ ijidesi itinye ntachi obi na-aga, ma i bidoro n'ụtụtụ ma ọ bụ na i bidoro n'ehihie, ngọzi a ga-enye onye ọbụla ga-adị. Anọkwala na-eche ihe mere mgbe ochie ma ọ bụ na-ebu iwe n'obi nye mmadụ ibe gị, ma ọ bụ nye onye agbata obi gị, ma ọ bụ nye ụka n'ụwa, ma ọ bụ otu ihe si agara ndị agbata obi gị nke ọma. Ozi ọma nke Chineke bụ ihe a ga-egosi ka ọ pụta ife n'ụbọchị nke ikpeazụ. Ọ bụghị dị na mmadụ niile na-anabata ozi ọma Chineke ama. Ya bụ, anọkwala na-atụ kenikeni maka ihe mere n'ụtụtụ, n'ihi na amara Chineke na-egosi gị ọbụnadị na mgbede.
We consume such precious emotional
and
spiritual
capital, clinging
tenaciously
to the memory
of a discord we struck in a child's piano recital, or something
a spouse said or did 2 years ago,
or an incident in church history
that proved no more or less nke na-egosi na mmadụ ga na-anwali oku ha iji wee gaa wee bụrụ ndị na-adị ndụ ebighị ebi. Atụmasị na ihe ndị ahụ amalite gị site n'ebe ị nọ, o nwere ike ịkwụsị n'ebe ị nọ. Kedu ka ngọzi a ga-enye gị mgbe onye nwe ya bụ ụlọ ugbo ahụ ga-apụta wee lee gị anya wee gọzikwa gị? Nke na-akpọtakwa m na okwu m nke atọ. Okwu ilu anụnwa dịka ilu ndị ọzọ abụghị banyere ndị ọrụ n'ugbo maọbụ ewu na atụrụ. Nke a bụ akụkọ banyere ịdị mma nke Chineke, ndidi ya na mgbaghara ya, nakwa oke àjà ahụ Jizọs Kraịst chụrụ. Ọ bụ akụkọ banyere obi iko na ọmịiko, nakwa inye ngọzi si n'aka Chineke. Ọ bụkwa ihe gbasara ha na-ekwu banyere nna anyị nke bi n'eluigwe, na ihe na-amasị Chineke na-enyekwu obi ọma bụ mgbe ọ na-egosi anyị obi ebere ya. Ọkasị ndị nke ahụ na-anaghị atụ anya ya, ma ọ bụkwa ndị ahụ ndị na-eche na ha ekwesịghị ịnata ngọzi ahụ. Amaghị m onye nọ n'etiti anyị taa kwesịrị ịnụ banyere ozi mgbaghara dị n'ime akụkọ a. Tụmasị oge ọbụla ichere n'ebe ọbụla ichere n'ihi nọ, ọtụmasị ajọ ife ọbụla imeworo, maọbụ ihe ị na-enweghị, maọbụ otu isi nọ anya n'ebe Chineke nọ, maọbụ otu isi gabiga n'ụzọ, maọbụ otu isi wee dapụ n'ụzọ okwukwe,
it is not possible for you to
say ana agwa gị na ọ dịghị nwee gị ka ị ga-esi wee dabe ya n'ebe amara Chineke agaghị erute gị.
whether with us and have not remained,
there is nothing in either case that cannot be undone. There is no problem which you cannot overcome. There is no dream that in the unfolding of time and eternity cannot yet be realized. Even if you feel you are the lost and last laborer of the 11th hour, the Lord of the vineyard still stands beckoning. Come boldly to the throne of grace and fall at the feet of the Holy One of Israel. Come and feast without money and without price at the table of the Lord. I especially make an appeal for husbands and fathers, priesthood bearers or prospective priesthood bearers.
Dika lihai kurusi, bilienu masina nantuku liye maburu mwoke. Abu imbe nile mana, tutu mbe. Abu umwoke, na jo, na hapo kwa, iza uku, ana abu, bia suru nosa. Umuwani, umuwaka mbu abula kona amasiha, ibia zoku ahu.
Do it for the sake of those who love you and are praying that you will respond. Do it for the sake of the Lord Jesus Christ, who paid an unfathomable price for the future he wants you to have. My beloved brothers and sisters, to those of you who have been blessed by the gospel for many years, because you were fortunate enough to find it early. And to those of you who come to the gospel by stages and phases, and finally, to those of you, member or not yet member, who may still be coming back, to each of you, one of them, I testify of the renewing power of God's love and the miracle of His grace.
Na kwa ebere ya puri iche, weriki weta mbangwe diche na ndunu. Amara ya zuroke, metote habula ndekinkba, anaga banyagi, viru reba. Haburu ni ike mera wubandu ndiyahu, meha. Haburu ni imewo ha, mawe suwa ngongo, chegaria, otibe ikwa, na mwegi ki na putage, ni hina.
Please listen to the prompting of the Holy Spirit telling you right now, this very moment, that you should accept the atoning gift of the Lord Jesus Christ and enjoy Jesus Christ the fellowship of His labor. Don't
pray. It's getting late. Asakwala ngongo ni hinoge na haifu na afa Jesus Christ. Amen.
The Savior told his disciples,
"Onye nwanyi gwara ndị na-eso ụzọ ya, dịka nwa okorobịa nke hapụrụ nna ya n'ụlọ akụ ya, wee gaa n'obodo tere aka, wee mefusia nketa ya niile. Mgbe ụnwụ dara, nwa okorobịa wee were ọrụ nke na-azụ ezi. Agụrụ jidere ya na ọ chọrọ iri nri anụmanụ. Ọ si n'ụlọ n'ebe obodo dị anya. Mgbe ọ nọ n'ọchịchọ nke a, ihe ebube dị mkpa wee mee na ndụ ya. N'okwu nke Onye nwe anyị, nwa okorobịa ahụ matara onwe ya. O chetara onye ọ bụ, wee cheta ihe nke ọ hapụrụ, owuwe nwa ọchịchọ inweta onyinye nke nọ n'ụlọ akụ nna ya. N'ụwa na ndụ anyị niile, mgbe anyị nọ n'ọchịchịrị, n'ihe nchekwube na mmehie, Mmụọ Nsọ Chineke nwere ike ichetara anyị na anyị bụ ụmụ nwoke na ụmụ nwaanyị ndị nsọ nke Chineke, na Nna anyị nke bi n'eluigwe hụrụ anyị n'anya, na agụrụ jikwa ya ịgọzi anyị, nye anyị ngọzi niile nke na-agụ anyị agụrụ. Na mgbe dị otu a, anyị kwesịrị ịgba mbọ niile ka anyị nwee ike mata onwe anyị, ka anyị lọghachite n'ụzọ na ìhè nke Onye nwe anyị. Ọ bụ nke a bụ ngọzi nke nọnụ nye ụmụ Chineke niile n'ebe ọbụla nke anyị nọ. Mgbe ọbụla anyị nwere ọchịchọ na ngọzi nke Chineke na inwe obi ụtọ, ọ bụ nke a bụ ụzọ dị mkpa n'ụkpụrụ nke nzọpụta nke Onye nwe anyị. Onye amụma prọfetị Alma gwara anyị sị, ọ bụgodị naanị na ị nwere ọchịchọ ikwere ka ọchịchọ a nọgidesi ike n'ime gị. Dịka ọchịchọ anyị na-etoli, n'ụkpụrụ ịnọnyere ikwuru n'onwe anyị, ọ bụ otu ole ka anyị nwere ike iji nyere ndị ọzọ aka n'ọchịchọ ha ka ha nwee ike ịgbaso ụzọ Onye nwe anyị na ịnata ozi ọma ya? Ọ bụ otu ole ka anyị ga-esi kwagidesi ike ndị ọzọ inyere ha aka ka ha nwee ike chegharịa ma bụrụ ndị ga-anọsi ike ruo na mgbe ọgwụgwụ? Kedu otu anyị ga-esi nyere ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị aka na ọchịchọ ha inwe mgbanwe obi ka ha bụrụ ndị nsọ site na nchụàjà nke Onye nwe anyị? Anyị bụ ndị chegharịrịnụ site na Mmụọ Nsọ, bụ ndị nọgidesịrị ike na Mmụọ Nsọ site na ekpere nke anyị na-ekpe, site na nkwa pụrụ iche nke anyị na-ekwe, site na ịna-anara oriri nsọ, site na inweta akwụkwọ ịbanye ụlọ dị elu tempụl, na site na ọrụ nsọ nke anyị na-arụ. Iji nweta okwukwe iji na-eri nri nsọ, anyị bụ ndị ga-echeta okwukwe nke anyị kwere mgbe a wụrụ anyị mmiri. N'ihi na okwukwe nke anyị kwere mgbe a wụrụ anyị mmiri bụ nke anyị na-echeta mgbe ọbụla anyị riri Mmụọ Nsọ wee nata oriri nsọ. Ọrụ niile nke anyị na-arụ n'ụbọchị niile ka anyị ga-esi na-egosi na nkwa anyị kwere bụ ihe anyị na-emejupụta. Dịka anyị na-eme otu a n'ụbọchị niile, anyị na-egbo ndụ n'ime obi anyị, na-enwe ohere n'ime obi anyị iji nọgidesi ike n'okwukwe Chineke. Ọ bụghị naanị ịna-eche ihe gbasara otu Onye nwe anyị ji taa ahụhụ nye mmehie anyị. Echiche nke anyị na-eche nyere anyị aka ịghọta na site na ịta ahụhụ nke Onye nwe anyị tara anyị, na anyị nwere nchekwube na ohere iji nweta ikikere nke anyị nwere ike ijisi ike wee gbanwee ndụ anyị. Dịka anyị na-agụ ukwe na mgbe oriri nsọ, na-ekpe ekpere, wee na-eri oriri ahụ nsọ ya na ọbara ya, anyị na-ekpe ekpere maka mgbaghara mmehie anyị. Anyị na-echeta nkwa nke anyị kwere mgbe a wụrụ anyị mmiri n'ụzọ ụka mgbe gara aga, wee sikwa otu a na-ekpe nkwa na anyị ga-esoro Onye nwe anyị na nzukọ nke na-abịa abịa n'izu ụka nke nọ n'ihu anyị. Ndị nne na nna, ndị ndu, unu bụ ndị nwere ngọzi iji mepe ụzọ ka ndị na-eso ụzọ unu bụrụ ndị nwere ike ị na-akọwa onwe ha wee na-ekwu okwu gbasara mmụọ nsọ Chineke na ozi ọma ya, ka ha wee mapụta n'onwe ha, kụziekwara ụmụnne ha na ụmụnna ha ihe gbasara ihe ha mụtara. Ndị nna, ndị nchụàjà, ndị ndu na ndị kwọrum presidency, ndị nwere ọrụ pụrụ iche iji wee na-edu ụmụ okorobịa ndị ọzọ, biko nyere ha aka na mgbe ha na-apagharị ihe oriri nsọ n'ụzọ ụka niile, ka ha nwee ike na-amụta nkụzi nke a na-akụzi n'okwu Chineke. Ụmụ okorobịa ndị na-apagharị oriri nsọ bụ ndị kwesịrị idote onwe ha nsọ, ka ha nwee ike bụrụ ndị na-arụ ọrụ n'ụlọ nke Onyenwe anyị. Ana m agbara unu ama na oriri nsọ na-enye anyị ụzọ pụrụ iche iji wee mata onwe anyị, ka anyị nwee ike nwee mgbagharị obi, nchegharị obi nke pụrụ iche, iji cheta ihe anyị chọrọ karịcha, dịka anyị na-agbanwe okwukwe nke anyị kwere na nkwa nke anyị kwere na Onyenwe anyị ebe dị nsọ, site na nchekwube nke mmụọ nsọ. Ọ ga-adị mma ka anyị nwee ike na-eche echiche otu anyị ga-esi laghachite nna anyị nke bi n'eluigwe. N'ihi nke a ka ọ gwara anyị n'izu ụka niile ka anyị nwee ike na-eri oriri nsọ iji nwee na-agbanwe obi anyị mgbe ọbụla. Ọchịchọ a anyị nwere ịlaghachite nna anyị nke bi n'eluigwe ga-enyere anyị aka iji nwee gbaa mbọ ka anyị nwee ike nweta akwụkwọ ịba n'ụka dị elu tempo. Ọ bụrụ na anyị nweta akwụkwọ a wee nọgidesi ike na-edobe iwu Chineke, irube isi a nke anyị nwere sitere na mgbe anyị bụ ụmụntakịrị ga-anọgidesi ike na-eto ruo na mgbe anyị ga-enweta ikike nke ịchụ àjà, ruo mgbe ụmụ nwanyị, ụmụ agbọghọ ga-ejisi ike na-agba mbọ nọgidesi ike ka ha nwee ike ofu ụbọchị mgbe ha tụtara ịbanye n'ụlọ ụka ewu tempulu, ebe ha ga-eji lụọ di na nwanyị. Ọ bụ nke a ka onye ọbụ ọma gwara anyị sị, ọ bụ onye ga-eguzoro n'ugwu nke Chineke? Ọ bụ onye nwere aka ọcha na obi na ezi obi. Gị nwere aka dị ọcha iji jide akwụkwọ ịga n'ụlọ ụlọ dị elu tempulu nke na-enye anyị ume anyị ga-eji bie na ndụ a. Mana ọ bụ otu ole ka anyị ga-esi nweta agbamume nke anyị ga-eji nọgidesi ike? Ọ bụ site na Onyenwe anyị nna bi n'eluigwe, sitekwa n'Ọkpara ya Jizọs Kraịst na mmụọ nsọ ya, na site na nchụàjà pụrụ iche nke Onyenwe anyị chụrụ, na ịnọgidesi ike n'eziokwu nke ndị amụma na-akụziri anyị, ọbụnadị onye amụma anyị Joseph Smith. N'ihi na anyị nwetara ozi ọma, ọ dị mkpa ka anyị guzosi ike mgbe ọbụla nọgidesi ike n'ụlọ nzukọ a, na nkwa nke anyị kwere n'ime nzukọ. Ọ dị mkpa ka ndụ anyị bụrụ ndụ aka dị ọcha nke pụrụ iche. Ị nwere ike sị na nke a dịka ị na-ebi ndụ dịka onye ụlọ nzukọ a, ọ bụ eziokwu. Ị na-enweta akwụkwọ ịba n'ụlọ ukwu dị elu tempul abụghị ihe karịrị anyị n'omume. Dịka ndị bagoro ụlọ ụka nke dị elu tempulu, ọ dị mkpa ka anyị nọgidesi ike site na ịnọ na-erube isi na ị na-aga ozi nsọ, wee na-enwere ịhụnanya na-eleta ụmụnne anyị na ụmụnne anyị, wee na-akwụba aka anyị ọcha site na nchụàjà nke Ọkpara nna anyị nke nọ n'eluigwe na nkuzi nke ọ kụziiri anyị. Anyị ga-enweta agbamume pụrụ iche nke anyị ga-eji nọgidesi ike na ndụ. Anyị chọrọ ikikere a taa karịcha. Ọ bụ site na ị na-aga n'ụlọ ụka dị elu tempul ka anyị ga-esi nweta ikikere nke anyị ga-eji na-ebi ndụ anyị taa. Ana m agbara unu ama na ọ bụ site na nkụzi a nke a na-akụziri anyị n'ụlọ ụka ka anyị ga-esi nweta ikikere ndị a pụrụ iche. Dịka mmasị anyị iji mụta ihe gbasara mmụọ nsọ na
strengthen thy brethren. I am praying that today's youth have deep desires to serve.
Onye amụma Peter gwara anyị mgbe o jupụtara na mmụọ nsọ, si anyị, mgbe ọbụla ị nwere mgbanwe obi, chetakwa ka ị kọwara ụmụnne gị. Kama na mgbe ọbụla ọ bụ ihe siri ike nye ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ ịmata otu ihe a na-eme taa ga-abụ ihe ga-enyere ha aka kwagidesie ha ike maka ịchụ àjà nke fere ha n'iru.
Our youth in preparing
ọ dị mkpa ka anyị nwee ike nyere ụmụ okoro na ụmụ agbọghọ anyị aka iji mụta ịkwagidesi ike na iguzoro na nke onwe ha, na ịnọgidesi ike na nke onwe ha. O nwere ịnọgidesi ike nke onwe anyị iji na-aga ụlọ nzukọ tempụl dị elu. O nwere ịnọgidesi ike nke onwe anyị nke dịkwa mkpa iji
by avoiding debt and saving.
Na-enweta ihe ndị anyị chọrọ n'ụwa. Ọ dị mkpa ka anyị nwee ike nweta ihe ọmụmụ ịga mahadum dị elu. Ka anyị nwee ike mụta aka ọrụ nke ga-enyere anyị aka inwe aka ọrụ nke anyị iji kwudosi ike n'ụwa anyị. Nke a bụ ihe ga-enyere anyị aka. Ka ọ bụrụ na anyị nwere ike kwuru n'onwe anyị ka anyị nwee ike zọpụta ndị ọzọ. Ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ihe anyị na-eme taa bụ ihe ga-enyere anyị aka na mgbe na-abịa na mgbe n'iru. Dịka onye amụma gwara anyị, n'ihe niile nke mmadụ na-ekwu, o nweghị nke na-eru uju karịcha mgbe mmadụ ga-ele anya na ndụ ya laghachi anya azụ, sị, ọ bụrụ na m maara. Ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwaanyị, nwa okorobịa nke hapụrụ ụlọ akụ nna ya wee jee mefuchi akụ ya nke onye nwaanyị gwara anyị n'ilulu nke ọ tụrụ, nwa okorobịa ahụ laghachitere ụlọ. Mana mgbe ọ laghachitere nna ya, nna ya wee hụ ya, o wee hụ ya n'anya, o wee gbaa ọsọ kuru ya ma sutu ya ọnụ, o wee kpọọ ndị niile wee dụọrọ ya akwa dị mma, wee were ihe ọla akụ wee jide tinye ya n'olu na n'aka, wee jikerechaa ya dịka ọkpara ya. Ọ bụrụ na anyị anọgidesi ike n'okwukwe, mgbe anyị ga-alaghachite nna anyị nke bi n'eluigwe, ọ bụ otu a ka obi ụtọ ga-eju ya obi mgbe ọ ga-anabata anyị. Ọ bụrụ na anyị nọgidesi ike ịbịa kwuru n'onwe anyị na mmụọ nsọ, na ikwu okwu nke gbasara onwe anyị, ka anyị nọgidesie mgbe ọbụla na-ekwuru onwe anyị okwu, na-ajụ onwe anyị ajụjụ. Ana m eme ihe niile nke m kwere nkwa ime mgbe m banyere n'ụlọ nzukọ a? Ana m eme ihe niile nke m kwere nkwa maka ịga n'ụlọ nzukọ nke dị elu? Ana m enyere ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị aka ịrụ ọrụ dị nsọ? Ana m agbara unu mma na onye nwaanyị hụrụ unu n'anya, na ọ hụrụ ụmụ ya niile n'anya, na o nyere ọkpara ya nke ọ mụrụ naanị ya ka ọ bịa gbapụta ụwa? Ọ ma onye anyị bụ, ọ na-eche anyị. Ọbụnadị mgbe anyị gahiere ụzọ, mgbe anyị na-achọ ọchịchọ nke obi anyị, ọ bụ na anyị amata onwe anyị, onye nwaanyị ga-anabata anyị n'aka ya wee bakụọ anyị. Ọ ga-anabata anyị n'ụlọ ya. Nke a ka m na-agbara unu ama n'aha onye nwe anyị, Jesus Christ. Amen.
The choir and congregation.
Ndị kwaya nakwa ndị otu nọ n'ọgbakọ a ga-ejike aka wee kwe ukwe a kpọrọ gịa gaa ozi. Ọ bụrụ na ekwecha ukwe a, ndị okenye David S. Baxter na Ulysses Soas bụ ndị otu n'isi ndị ozi iri asaa ga-ekwu anyị okwu. Elder Quentin L. Cook bụkwa otu onye na ndị ozi iri na abụọ ga-agwakwa anyị okwu.
This is the 182nd
General Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Come to serve in the kingdom, glory, joy, My message is for the single parents in the church, the majority of whom are
single mothers. You valiant women who through the varying circumstances of life ọtụtụ n'ime unu bụ ndị nne, ndị hụrụ onwe unu ka unu bụ ndị isi ezinụlọ unu. Ikekwe ọ bụrụ na di gị nwụrụ anwụ ma ọ bụ na gị na di gị anaghị alụzikwa, ọ nwekwara ike bụrụ na ọnọdụ gị bụ dịka osisi wee gahie ụzọ. Na-ebighị ndụ dịka esi wee chọọ n'ozi ọma, ma na-etụgharị gị ụzọ gị. Mana a na-ekpe ekpere ka ngọzi na-adịrị gị n'ihi na imewo nchegharị dị otu a. Ọ bụ eziokwu na ị nwere ike ịjụ gị, ọ bụ gịnị ka o ji bụrụ mụ? Ọ bụ site na ihe nra ahụ nke ndụ ka anyị na-abụ ndị a gbanwere ma ndị a mụwokwara site na ihe nra ahụ.
As Elder Neil A. Maxwell commented,
dịka Neil A. Maxwell kwuru sị, na anyị enweghị ike ịgbakọ ma ọ bụ ihe niile n'ihi na anyị enweghị ọnụọgụgụ niile. Ihe ọbụla nke ọ bụ ya nwetara ọnọdụ dị otu a, unu bụkwa ndị pụrụ iche. Kwa ụbọchị ka ị nọ na-ata ahụhụ na nwoke gị, ịrụ ọrụ dịrị mmadụ na-abụ, ị na-abụ nne ma na-abụkwa nna. Ị na-arụ ọrụ dị n'ezinụlọ gị, na-elekọta ezinụlọ gị, ma na-amụkwa oku gị ịhụ ka ezinụlọ gị wee jikọta ọnụ. Mgbe ụfọdụ kwu, ị nakwu na-agakwu ozi n'ụlọ ụka, ị nọ na-azụlite ụmụ gị, mgbe ụfọdụ ị na-ekpe ekpere ma na-ebekwa akwa ka ihe wee gaa nke ọma. Ọ bụ eziokwu na nsogbu dịrị gị, ma ngọzi na-adịrịkwa gị. Mụ onwe m bụkwa otu onye na ndị a zụtara n'ọnọdụ dị otu a. Nne m zụrụ anyị n'ọnọdụ dị otu a. Ego adịghị. Nne m tara ahụhụ dị iche iche. Mgbe ụfọdụ ka na-anọ naanị ya, ma tụmasị ihe ndị a niile, nne m bụkwa mmadụ pụrụ iche, nakwa mmadụ gbasiri ike. Ana m ekele Chukwu na ọgụgụ ndụ ya adịghị ike mbido. Ọ mechara nụọ dị n'onye bịatara n'ụka ọhụrụ. Ha na-abụ wee lụọ na tempụ. Ha nwekwara ezi ndụ n'ihe dịka afọ 25 ganye mgbe ọ nwụrụ. Ọ dị ọtụtụ n'ime unu ndị ezi ụmụ nwanyị nọ n'ụlọ ụka anyị taa, ndị nọkwa n'ọnọdụ dị otu a, ndị na-egosikwa ntachi obi dị otu a afọ kwụrụ afọ. Ọ bụghị ihe ndị a ka ị kwadoro ma ọ bụ chekwara na ọ ga-eru gị aka, kama ọtụtụ afọ gara aga, nsogbu bakwute na ndụ gị dịka nsogbu na-abịakwute ndị mmadụ n'ụwa.
Meanwhile, you are striving to raise your children in
righteousness and truth. Knowing that you cannot change the past, you can shape the future. Along the way, you will obtain compensatory blessings. Mgbe ị na-ata ahụhụ ndị a niile, a ga-agọzikwa gị. Chineke ga-enyere gị aka. Anọkwala na-atụ egwu maka ọdịnihu. Ụmụ gị ga-etolite kpọọ gị onye a gọziri agọzi. Ihe ọma ọbụla ha mekwara ga-egosi ọrụ aka ọma ị rụrụ n'ebe ha nọ. Biko, anọkwa na-ele onwe gị anya dịka onye na-ezughị oke n'ụlọ ụka, n'ihi na alaeze Chineke na onwe gị onye na-etozighị oke. Anyị na-enwe olileanya na mgbe ọbụla ị bịara n'ụlọ ụka ma na-elere ezinụlọ zuru oke, ma ọ bụ na ndị ọzọkwa na ụwa ha nke gị mma, anyị na-enwe olileanya na ị ga na-ele anya na-ekele Chineke maka ndụ gị, n'ihi na Chineke nwere nzube ga-enye ụmụ ya niile anwụrị n'ụwa nke na-ejupụta n'ajọ ife ugbu a. Ụfọdụ nọ na-asị na ajọ ife bụzi ihe dị mma. Anyị na-ekele gị ka isi wee hụ anwụkụ gị, wee na-eme ka ezinụlọ gị dị mma. Na nsogbu nzukọ nke Relief Society n'afọ 2006, President Gordon B. Hinckley kwara okwu dị otu a nye otu nwaanyị mụrụ ụmụ asaa ma bụrụ naanị ya na-azụ ha.
She said, as I turned around to walk back home, I could see my house light up. I could hear echoes of laughter as I walked out of the door a few minutes later. Mom, what are we going to have for dinner? Can you take me to the library? I have to get some poster paper. Tired and weary, I looked at that box and saw the light on into the room. I thought of all those children who are home waiting for me to come. My burdens felt heavy when I was there. I remember looking through tears towards the sky, and I said, "Dear Father, I just can't do it tonight. I'm too tired. I can't face it. I can't go home and take care of all the children. But I just come to you to stay with you for just one night. I didn't believe you were the words of the Bible, but I heard them in my mind. The answer was no, little one. I know you, but I'm not going to go now. I got to see ya, mba. Igaya biakute mubwa, kama agama biakute gim. Ana mekele uno muna nyuwani, makihema ni nilu neme, ijuwe na chukwa mane dozi ezinu lono, wekuwa kudo na odemu madini munu. Obu ezi okuna yabu nane gina, mane ezie inogi na nige mweki. Mbu ina na aga, de bindu, nantachi obi, no kukwe, chineke, genyere gaka. Mbu ino, na lera Chineke anya otu si elezi ndu ga-agbanwe mgbe ị na-elekwasị Chineke anya. Mgbe ọbụla ị nwere oko gị inyere ndị ọzọ aka, ị ga-amatakwa na ibu arọ gị ga-adị mfe. Ọ bụ eziokwu na ahụhụ riri gị agbanweghị, mana otu si anabata ya agbanweela. Nke a ga-eme ka ị nwee afọ ojuju banyere ihe ịnwe karịa ịdị na-eche maka ihe ị na-enweghị. Ị ga-achọpụta na ndị ahụ ndị na-enyere aka nye ndị nọ na mkpa bụ ndị na-enwe ọṅụ, ndị nwere ihe ọchị na-aghọta na iko ha jubigara oke. Site n'ibi ezi ndụ, gị na ụmụ gị nwere ike ịbụ ndị otu ezinụlọ zuru ezu na ndị ebighị ebi. Ndị otu anyị niile na ndị ndu anyị na-arịọ ka unu bụrụ ndị na-enyere aka ezinụlọ dị otu a aka, karịa ịdị na-akọcha ha. Biko, nyere n'aka duzie ụmụaka ndị nwoke n'ezinụlọ nna na-adịghị. Biko, nyere aka mee ka ụmụ okorobịa ndị a bụrụ ndị ezukwara ezukwa. Ọ bụkwa eziokwu na o nwere ezinụlọ, ọ bụ nna bụ onye bụ onye na-achịkwa ezinụlọ ahụ naanị ya. Nyekwa nna dị otu a, anyị na-agbakwa ụmụ ume ma na-agọzikwa unu, na-arịọ unu ka unu nwa oku unu, n'ihi na mgbe ihe ndị ahụ dị, eluigwe na-amụkesi na-enyere gị aka. N'ezie, ịnọghị naanị gị. Ka eluigwe, ka ife eluigwe mụkwasị unu. Nwee nụ ntachi obi, nwee nụ okwukwe, nwekwa nụ olileanya, nwekwa nụ agbamume, wee na-elere ihe unu nọ na-aga n'ime ugbu a. N'afa Jizọs Kraịst. Amen.
President Monson once said,
"Onye isi ụlọ nkwụkwọ anyị Monson kwuru mgbe gara aga sị, ka mụ tụpụta ụkpụrụ unu ga-eji na-amụta ihe mgbe ọbụla ọ ga-asị, ị gaghị eme ihe ziri ezi iji mee njọ, ị gaghị eji njọ were mee ihe ziri ezi." Nkuzi nke ọ kụziri kwa otu ihe ahụ si n'ebe nkuzi Lehona, ma ọ gwara anyị sị, ọ bụrụ na mgbe ọbụla anyị jisi ike n'idobe iwu Chineke, na anyị ga-amata otu anyị ga-esi nọgidesi ike n'okwukwe ihe anyị na-eme na mgbe niile n'ụbọchị anyị niile. Onye apọstụlụ Paul nyere anyị ndụmọdụ wee sị, unu ekwela ka eduhie unu, Chineke abụghị onye a ga-emeli. Mkpụrụ ọbụla nke mmadụ kụrụ, ọ bụ nke ahụ nke ọ ga-aghọta. N'ihi na nke mmadụ onye kụrụ na ahụrụ bụkwa na ahụrụ ka ọ ga-arụta. Mana onye ọbụla nke kụrụ na Mmụọ Nsọ bụ na Mmụọ Nsọ ka ọ ga-aghọta.
maka ike agwụla unu
n'ime ihe ọma. Ike
ọgwụgwụ nke ekweghị ka ike ọgwụgwụ nye anyị n'anụ arụ bụ
anyị ga na-agba mbọ ịnọgidesi
ike na mmụọ nsọ. Mgbe anyị na-ekwusa okwu Chineke, ka anyị ghara ikweta ka agụrụ nke anụ ahụ anyị nọgide gbochie anyị inweta mkpughe nke si n'ebe mmụọ nsọ nọ bịa. Ọ bụrụ na anyị agbasighị mbọ ike, ụzọ nke ụwa ga-abịa dịgidesi ike n'ihu anyị, nke ga-eme ka anyị hapụ ụzọ nke Onyenwe anyị. Iji mee ka anyị hapụ ụzọ ajọ nke Ekwensu, ọ dị mkpa ka anyị soro ihe Onyenwe anyị gwara anyị site n'ọnụ amụma Joseph Smith. Mgbe ọbụla, ike agwụkwala anyị n'ihe ọma, ime ihe ọma. N'ihi na mgbe ọbụla anyị na-eme ihe ọma, ọ bụ otu a ka anyị si na-achụ àjà n'ụlọ Chineke. N'ihi na ọ bụ site n'ihe ndị dị ntakịrị ka anyị ga-eji mee ihe ukwu n'ụlọ nzukọ. Ibulite mmụọ anyị elu ga-eme ka anyị mara na ihe ọbụla nke ga-eme inwe obi ụfụ na obi ajọ na ị na-ewe iwe maọbụ ị na-azọ nzọgharị nke Ekwensu n'onwe anyị abụghị ihe ekwesịrị na-eme n'ụlọ ụka. Ọ dị mma, dịka Ephesians kwuru, na ọ dị mkpa ka anyị bụrụ ndị nwere aka ọcha na ị na-eme ihe dị mma. Dịka anyị na-agụ akwụkwọ nsọ anyị, ọ ga-enyere anyị aka iji mata otu anyị ga-esi na-ebi ndụ anyị n'ụbọchị niile. N'ihi na ụwa nke anyị nọ n'ime ya, ebe Ekwensu na-eji ọtụtụ ihe na-adịghị ọcha niile wee na-anwa anyị ọnwụnwa, ọ dị mkpa ka anyị mara otu anyị ga-esi na-agba mbọ site na ịkwụwa aka anyị ọtọ. Onye amụma George F. Smith gwara anyị, sị, o nwere ụzọ nke agbachiri nke ga-enyere anyị aka ịkwụrụ maọbụ ịkwụrụ n'ụzọ Onyenwe anyị Jizọs Kraịst maọbụ ịkwụrụ n'ụzọ nke Ekwensu. Ọ bụrụ na anyị kwụrụ n'ụzọ nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, anyị agaghị enwe obi iji mee ihe ọjọọ. Mana ọ bụrụ na anyị akwụrụ n'ụzọ nke Ekwensu, ọ ga na-eme anyị na-agba mbọ mgbe ọbụla iji gbafuru mmụọ nsọ nke Chineke. Ya mere, ajụjụ anyị ga na-ajụ onwe anyị ụbọchị niile ga-abụ, ọrụ m na-arụ ọ na-enyere m aka ịnọgidesi ike n'okpuru Chineke ka ọ bụ n'okpuru nke Ekwensu? Onye amụma Mormon gwara ndị na-eso ụzọ ya ihe gbasara otu ha ga-esi kwụrụ n'okwu Chineke kama okwu Ekwensu. Ọ gwara ha, sị, ihe niile nke dị mma si n'ebe Chineke nọ bịa, mana ihe ọjọọ niile si n'ebe Ekwensu nọ bịa. N'ihi na mmụọ ọjọọ bụ onye na-agba mbọ megide ụkpụrụ nke Chineke, na ọ ga na-anwụkwa anyị ọnwụnwa mgbe niile ka anyị nwee ike ịnọgidesi na-akpa àgwà ọjọọ. N'ihi nke a, ọ gwara anyị na ihe niile si n'ebe Chineke nọ na-eduru anyị ka anyị nwee ike ịnọgidesi n'ezi omume ruo mgbe niile. Ụzọ nke Kraịst na-eduru anyị ịnọgidesi ike na mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ ga-enyere anyị aka ịmata na akpamagwa anyị dị mma. Ọ bụrụ na akpamagwa anyị dị mma, anyị ga-esi otu a mara na o si n'ebe Chineke nọ bịa. Kama ọ bụrụ na akpamagwa anyị adịghị mma, nke a ka anyị ga-eji mara na o si n'ebe Ekwensu nọ bịa. N'ihi na Ekwensu na-anwagide anyị ọnwụnwa mgbe ọbụla ka anyị kpaa agwa ọjọọ. Ndị obodo Afrịka emetụla obi m dịka m na-achụ àjà na-aga ozi n'iru ha. N'ihi na otu ha na-esi jisi ike n'agbanyeghị ahụhụ niile nke ha na-ata na ndụ ha, ndị nọ n'ime ha, ndị nke kwere na kwekọrịta n'ụlọ ụka na-abịa mgbe ọbụla. N'izu ụka abụọ gara aga, mgbe m nọ n'obodo South Africa, ejere m ịgbasa ozi mụ na ụmụ okorobịa abụọ na onye isi ụlọ nzukọ ha. Mgbe mụ na ha soro, ọ bụ ihe metere m n'obi otu m si hụ ha ka ha si na-agba mbọ iji si ike na-arụ ọrụ Chineke. Dịka ha, mụ na ha so na-arụ ọrụ iji chọta ụmụ okorobịa ndị na-ada mba n'ụlọ ụka. Mgbe ahụ ka m matara otu ha na-esi na-arụpụta ọrụ nke ha kwere nkwa iji jisi ike kwagidesi ike
The attitude of those two priests placed them in the Lord's territory, and they served as instruments to deliver him in his hands, as they invited others to do the same. In Doctrine and Covenants, section 2, verse 37, the Lord teaches us what it means to sow in the Spirit, and what really places us in the Lord's territory, as follows. Humble ourselves before God, we usually have come forth with broken hearts and contrite spirits. Testify to the church that we have truly repented of all our sins, taken on ourselves the name of Jesus Christ, and Jesus Christ, manifest by our works that we have ministered by baptism into his church. Our disposition to fulfill this covenant prepares us to live in God's presence as God. The remembrance of this covenant must guide our behavior in relation to our family, in our social interaction, and other people, and especially in our relationship with the Savior. Jesus Christ established the perfect which we can build upon our attitudes to be able to fulfill this sacred covenant. The Savior banished from his life any influence that might take his focus away from his divine mission, especially when he was tempted by the enemy or by his followers while he ministered here on earth. Although he never sinned, he had a broken heart and a contrite spirit, full of love to our Heavenly Father and to all men. He humbled himself before our Father in heaven, denying his own will, to fulfill what the Father had asked of him in all things until the end, even at that moment of extreme physical and spiritual pain, carrying the burden of the sins of all mankind on his shoulders and shedding blood through his pores. He told the Father, "Nevertheless, not what I will, but what thy will." My prayer, brothers and sisters, as we think about our covenants, is that we may keep ourselves strong against the fiery darts of the adversary, following the Savior's example, so that we may sow the Spirit and abide ourselves in the Lord's territory. Let us remember that Moses found out, you can't be right by doing wrong, you can't be right by doing right. I say these things in the name of Jesus Christ. Jesus Christ. Amen.
I express appreciation for those who have been released to serve so faithfully and enthusiastically sustain those who have been called. As the general authorities of the church meet with members all over the world,
Nduka na ezukota na ndio Nduka na kuwa niile ona edu anyanya banyere zi ihe ninunu neme we na gozu ndu ndu mmadu anyinwa ndi no na eme na mmekorita na kuwa wa ndi ozo kwa ndi si ndi ozo dika na obodo America ugbua anyinwa rana anyalile na adi n'uka anyi ọ bụ ọtụtụ ihe mere nke a ji wee dị otu a. Ọtụtụ ndị edewo ihe banyere ụka anyi n'iji wee nwee oke ha ka ha ghọta anyị. Anyị makwara na ụfọdụ adịghị echedo banyere ihe dị nsọ. Dịka onye otu rabbi Lord Sacks nke England gwara ndị Roman Catholic si ha na Disemba na ịma iji mata otu ndị ọzọ si wee dapụ n'ihe ụka. O kwuru sị na o nwere ikike eji nnọọ wee na-aga dịka ọ gbasara nwata anya na-ekweghị na Chineke, nke na-eme ka gasị na ihe gbasara okwukwe bụzi ihe dara obi ugbu a.
And the great divide between those who love, worship, and feel accountable to God, and those who do not. Lehi explained some of the conduct of the destroys faith.
Some of the crowds have been and foolish. O si, na nwere ndị naanị ihe a mara bụ ịkọcha na ikwe emu.
Ụfọdụ ihe gbasara Chineke na-agụ agụ, mana ihe ọchịchị nke ụwa ekweghị ha gaa n'ihu. Ụfọdụ bụkwa ndị natagoro ozi ọma Chineke, mana ha kwudosighị ike n'ihi nkọcha na ekwe emu nke ndị ụwa. Ụfọdụ achọghị ịma banyere okwukwe, ịma onye ịbụ, ịma na ịhụ Chineke n'anya. Mee ka ezinụlọ gị mata nke a. Mee ka gị na mmụọ nke Chineke dị n'udo. Ṅaa ntị banyere mmụọ nke Chineke, na-akwado ma na-ebikwa ndụ dị ka ndị na-eso ụzọ Kraịst. Anyị maara na ọtụtụ ihe dịrị gị na-echere gị aka mgba. Anyị makwu na anaghị akwụ gị ụgwọ banyere ọrụ ị na-aga n'ụka. Anyị makwa na ndị ndu dịka bishọp na ndị steeti prezident na-ewere ọtụtụ oge na ndụ ha wee na-aga ozi. Ndị enyemaka ndị ọzọkwa na-ewerekwa ọtụtụ oge wee na-enye na-aga ozi banyere ụka. Ozi niile a ha na-aga nakwa ndị na-eje afụta ezinụlọ ma ọkwa ndị nkuzi, anyị na-ekele unu niile na otu unu si wee na-enyere aka wee na-ewulite ezinụlọ nke Chineke n'ụwa. Anyị maara ma na-ekele unu niile. Anyị makwara na ọ nwere ndị otu anyị ọ naghị anụ ọkụ n'obi inyere aka. Anyị na-akpọ oku na-arịọ ka mmụọ ndị dị otu a kwalite enu, ka ha wee nwee ike bụrụ ndị tozuru oke. Chineke hụrụ ụmụ ya niile n'anya. Ọ na-agụ ya agụ ka ụmụ ya niile bụrụ ndị nwere okwukwe. Ọka àjà ahụ Jizọs chụrụ bụ onyinye nye mmadụ niile. Ọ kwesịrị ka mmadụ niile ghọta na anyị hụrụ mmadụ niile n'anya dịka ihe anyị kwuru. Cheta, ọ bụghị oke na ọrụ anyị dịla anyị ịma ikpe. Ịma ikpe bụkwa nke onye nwe anyị. Anyị, President Monson na-agwaga anyị ka anyị hapụ ịdị na-ama ndị ọzọ ikpe, maka anyị nwere ịhụnanya wee na-eso ha. Ma ndị ahụ ndị dapụgoro n'okwukwe, ka anyị were ọmịiko wee na-anabata ha. Anyị na-ekpe ekpere ka ndị ahụ nwee ike wee jidegide na ya bụ igwe bụ okwu nke Chineke wee nọdụsi ike n'okwukwe. Ọ tọmasị na ịnya ahụ liha anyị hụrụ metụtara ọtụtụ mmadụ. Ọ kwuru maka ezinụlọ. Ezinụlọ bụ ihe Chineke doro nsọ. Ọ dị mkpa n'ihe ndụ nke a nakwa ndụ na-abịanụ. Dịka Lehi detụrụ mkpụrụ osisi nke ndụ ahụ ọnụ bụ ịhụnanya nke Chineke, ọ gụrụ ya agụụ ka ezinụlọ ya dịkwa otu ahụ. Otu ihe ga-enyere anyị aka ka ezinụlọ anyị wee na-aga n'iru, ka anyị hapụ ịdị na-atụcha omume na-etozu isi, kama na ọ bụghị mmehie. Ọtụtụ afọ gara aga, Elder Darlin H. Oaks kụziri anyị sị ka anyị na-edo anya na ihe nkuzi na ihe mgbazi anyị na-agbaziri ụmụ anyị. Mgbe ụmụaka anyị na-enweghị amamihe, ka anyị kụziere ha. Mgbe ha mere mmehie, ka anyị kụziere ha maka nchegharị. Anyị chọtara na nnukwu ndụmọdụ a bara anyị uru mgbe anyị na-azụlite ụmụaka anyị. Icheta mmemme nke ụka na ezinụlọ anyị dị mkpa. Ihe ọ bụla anyị na-eme na-egosi ụmụ anyị ihe anyị bụ. Mgbe m dị afọ ise, nne m natara ozi na nwanne ya nke obere anwụọla mgbe ụgbọ agha ọ nọ n'obodo Japan n'ime agbawara ya. Ozi ọ natara wutere ya nke ukwuu. O wee banye n'ime ọnụ ụlọ ya. Mgbe na-eteghị aka, m wee nyonye anya n'ime ụlọ wee ka m mara ka o mere. Mee hụ ebe nne m sekpu anị na-ekpe ekpere. Udo pụrụ iche bịakwutere m n'ihi na site na nke a na nne m akụzigoro m ikpe ekpere ma hụ onye nwe anyị n'anya. usoro dị otu a bụ ihe nne m gosiworo. Ndị nne na nna nyere ụmụ aka na-ekpe ekpere n'ihi na nke a dị mkpa. Ozi nke Onyenwe anyị nakwa aka aja ahụ ọ chụrụ dị mkpa nye ezinụlọ. O nweghị akwụkwọ nsọ na-egosi ihe anyị bụ karịa nke dị n'akwụkwọ Nefai na amaokwu nke 15 na ahịrị nke 16. Anyị na-ekwu maka Kraịst, anyị na-aṅụrị na Kraịst, anyị na-ekwupụta Kraịst, anyị na-ebu amụma banyere Kraịst, ma dekwa banyere amụma ndị a ka ụmụ anyị wee mara ebe ha ga-achọ ma lekwasị anya maka mgbaghara mmehie nke ha. Otu ihe na-egosi n'eme ọhụụ ahụ ihe anyị hụrụ banyere akwụkwọ ndị nke ndụ bụ okporo ìgwè ahụ nke na-eduga n'ụzọ ndụ. Ọ dịkwa mkpa ka anyị na-atụnyere uche banyere ihe ahụ. Akwụkwọ nke Mormon dị mkpa na ndụ anyị. Ọ ga-enwekwa ndị ma na-ekwesị ga-akwa emo si na akwa abụ ihe ziri ezi. Dịka otu onye nkuzi na mahadum ujiri akwụkwọ Mormon ahụ wee na-akwara ihe ọchị si na ọ bụghị ihe ziri ezi na ọ bụ mpekere akwụkwọ. Otu aka ahụ kwa, mgbe m nọ na-aga ozi na-agbasa ozi n'obodo London, England, otu onye ọkachamara na nkuzi ụlọ akwụkwọ Oxford nọkwa ebe ahụ wee gụọ akwụkwọ Mormon, gụcha ya, wee kpọọ David O. McKay wee sị na akwụkwọ nke a bụ ihe ziri ezi n'ihi na ya chọpụtara na ọ bụ n'ojiji nke ndị Juu. Kama na-agbakwara ya sị, o kwuru sị na nke a mere wegatagabiga gosiri ndụ ndị Juu. A gwara onye ọkụzi nke mahadum a na ọ bụ eziokwu na ọ ghọtara na ihe a bụ ihe ziri ezi, kama ọ kwesịrị ka ọ kpee ekpere ka o wee nweta nkọwa nke mmụọ na ihe a bụ eziokwu. Ọ rịọkwara ma nweta nkwuwa nke mmụọ na ịgba akaebe nke mmụọ na akwụkwọ nke Mormon bụ eziokwu. Ya mere, n'ebe otu onye nọ na-ekwuwa ma na-ekwute akwụkwọ nke Mormon, n'aka nke ọzọkwa, onye ọzọkwa ghọtara ma rịọ na mmụọ wee nweta ịgba ama pụrụ iche banyere nye ya. Ọ dị mkpa na anyị ga na-ewere ihe nke mmụọ wee na-ajụ ese karịa ịdị n'elu n'ụzọ nke ụwa. Ụfọdụ nwere ike na-asị, amụrụ Jizọs na-enweghị mmehie, ma ọ bụ na Joseph Smith hụrụ ihe ọ hụrụ, ma ọ bụ tụgharịrị akwụkwọ nke Mormon ahụ. O nwere ụfọdụ ihe ga-abụ ihe a na-anabata n'okwukwe. Moroni dụrụ ọdụ sị, ka anyị jụọ Chineke, were obi ziri ezi wee jụọ ya, werekwa ịmụta wee jụọ ya, ka wee gbara anyị kebe ihe dị egwu eziokwu. Ọ bụrụ na anyị bie ndụ ma were obi ziri ezi wee jụọ ajụjụ ndị a, ma were chọkwa mmụọ nke Chineke, ndụ anyị ga-ejupụta n'uju na ọṅụ. Ọ bụ eziokwu na o nwere ndị ji mmụọ nke Chineke wee na-achọ ụzọ ya nakwa ndị na-achọghị mma. Afọ legafa gara aga mgbe President Kimball kwuru sị na mgbe anyị na-agụ akwụkwọ, o kwuru sị na mgbe ọ naghị agụ ya agụ ịgụ akwụkwọ nsọ, mgbe ya na-adị ya ka a ga-asị na o nweghị olu na-esi n'igwe na-abịa, mgbe ahụ ka ya na-aghọta na ya nọ ebe tere aka. Ma mgbe ọbụla ya tụgharịrị wee gụọ akwụkwọ nsọ ya, ya na-anọdebe mmụọ nsọ nke Chineke wee na-anatakwa ike. Enwere m olileanya na ịgụ akwụkwọ nke Mormon bụ ihe a ga na-eme n'ezinụlọ. Ekwuola m banyere ihe ndị a. Ọ ga-adị mkpa ka ezinụlọ na-agụ akwụkwọ nke Mormon. Nwa m nwaanyị achọtago otu oge esi wee na-agụ akwụkwọ ahụ n'ezinụlọ ha. Ya na di ya akwadowo otu ha na ụmụ ha ga-esi wee nwee ike wee na-agụ akwụkwọ nke Mormon.
Persistence is the answer, and a sense of humor.
Itachi obi na kwa iji hachi na kwa ihe ga-enyere aka. Wee mee ka ọ ghara ịbụ ihe gadị ka ọrara ahụ na-enyere aka. E nwekwara ihe ga-enwe ike ịdabide na agaghị agwụ ya, ma achachi obi a ga-enwe ike ịgụ akwụkwọ ahụ. Nke abụọ bụ na o nwekwara ndị na-enweghị ike ịgụ akwụkwọ. O nwere ka ha si wee kụziere ọbụnadị ụmụaka ndị na-enweghị ike ịgụ akwụkwọ, wee mee ka ha nwee ike na-esonye n'ihe a na-ekwu. Ha na-akụziri ha n'ụzọ pụrụ iche etu ha ga-esi wee na-aga ntị. O nwere ụdị ihe a na-azị ha na-ege ntị ma ọ bụrụ na ha anụ, dịka ọ bụrụ na-asị, ya bụ na anyị na-ahụ ma ọ bụ nke ahụ wee gata gabie. Okwu dị otu a na-eme ka ụmụaka na-aṅa ntị. Anyị makwara na nnọkọ nke ezinụlọ a na-eme kwa izuụka anaghị adịcha ka anyị si chi ya. Ọchịmasị nke a, ka anyị ghara ịda mba n'ime ya. Chetakwa na inwe okwukwe idebe nzube nke Chineke bụ oku a kpọrọ anyị ka anyị niile mee. Nke kasị nke na mgbe ọbụla anyị na-aṅaghị ntị n'ukwe nke okwukwe, mgbe ahụ ka anyị na-anaghị enwekwa mmụọ Chineke. Dịka onye amụma Nefai kụziri, unu anụwo olu ya, ọ gwago unu n'onu ahụ dị ntakịrị karịa, mana unu anaghị enwe mmetụta n'ihi na unu achọghị ịnụ olu ya. Okwu nkuzi anyị dịzi ihe ziri ezi, dokwara anya. Anyị na-ekwu banyere okwukwe. Anyị anaghị ekwu maka ịtụ ụjọ. Anyị na-enwe ọṅụ na onye nzọpụta anyị. Mmụọ nke Chineke na-agba àmà na anyị nwere Nna nke bi n'eluigwe, onye ọmịiko ya nakwa nzube ya maka mgbapụta anyị dị site na ọka àjà Jizọs Kraịst chụrụ. Dịka Naomi Randall, onye dere abụm nwa nke Chineke, kwuru, sị, na mmụọ ya na-achị anyị, ịfụnanya na-eme ka egwu pụọ mgbe okwukwe anyị na-adịgide. Ka anyị were otu aka ahụ na-eso ụzọ Chineke dịka Lehi hụrụ na ọhụ ya. Ka anyị gbaa onwe anyị ume ma dị njikere na ezinụlọ anyị niile dị na-eso ụzọ Chineke. Ana m ekpe ekpere ka anyị niile na-anụ ọnụ nke okwukwe. Ana m agba akaebe na Jizọs na-adị ndụ nakwa oke àjà ahụ ọ chụrụ n'afa Jizọs Kraịst. Amen.
We express gratitude.
Anyị na-ekele ndị niile kwuru okwu taa.
We remind the brethren of the general.
Anyị na-echetakwara ụmụnna anyị nwoke banyere ọkwa nchụàjà nke a ga-eme n'ọgbakọ anụwa n'elekere isii nke ụlanyasị ya. Ndị otu Nationwide Tabernacle Choir ga-enwekwa ukwe n'ụtụtụ echi niile site na elekere anya nke itoolu n'ọkara. Ọ bụrụ na nke a emechaa, ka a ga-ebido ọgbakọ nke ụtụtụ. Anyị na-ekele ndị Missionary Choir si na MTC nke Provo maka ọmarịcha ukwe nke anyị nyere anyị n'ehihie a. Onye ndu Richard G. Scott, bụ otu na ndị ozi iri na abụọ, ga-abụ onye ga-agụ anyị okwu nke ikpeazụ na nnọkọ nke a. Ọ bụrụ na o kwụsị okwu, ndị kwaya ga-ekwu ukwe, kelee na nwoke ahụ. Ekpere mmechi bụ Elder Bruce A. Carlson, nke onye ozi iri asaa ga-ekpe ya.
Anyone who stands at this
pulpit, onye ọbụla guzoro n'ebe a kwuo okwu, ga-amata ụdị nkwado nke ndị ụlọ nzukọ a na-enye anyị. Obi dị m ụtọ ikele ekele maka nkwado nke m nwetara, ọbụna site na nwaanyị m nke gafegoro agafe. Biko, imeela,
Janine.
Mmụọ Nsọ na-akụziri anyị nkuzi dị mkpa nke anyị kwesịrị ịmata n'ụwa nke anyị nọ n'ime ya. Mgbe ụfọdụ, ọna abụ nke dị otu anyị nwere ike ịghọta ya n'izu oke. Mgbe ụfọdụ, ọ na-abụ ntakịrị ntakịrị ka anyị ga-eji mata ihe nkuzi nke a na-akụziri anyị.
An example of revelation would be the direction and presence
of Spencer W. Kimball
received his long
continued Spencer W. Kimball regarding the writing of the church and the man in the church when the time it was available to only some.
Another example of revelation is this guidance given to President
Joseph F. Smith.
I believe we move and have our being in the presence of heavenly messengers and of heavenly beings.
We are not separate
from them. We are closely related to our ancestors. Who have preceded us into the spirit.
Nanyi hena nne nanyi ndi nwuru anwu gafrenu. Anoga anya sitere ba ino. Anya na gechefu ha. Anya kwosige ho ha na anya. Anyi ji ha no bi anya mgbe obula. Na nchekuta anya. Nke a mere na anyi na ha bu otu. Anya ga akwa enwe ike. Iwepu onwe anyi n'ebe ha no. Ọ bụ na nke a dị otu a.
Surrounded by our mortal weakness. How much more certain it is who have been faithful, who have gone beyond. Can see better than we can see them. They are solicitous for our welfare. They love us now more than ever.
Ha hụrụ anyị n'anya ugbu a karịcha mgbe anyị na ha nọ.
Their love for us, their desire for our well-being must be greater.
Ihe ugwu nke chere anyị n'iru wee na-ekpere anyị ekpere.
Relationships can be strengthened through the veil with people we know and love.
Ndị anyị na ha na-abụ dị na mma ndị gafere-nụ
bụ continually do what is right.
Ndị dị mkpa ka anyị na-akpa agwa ọma iji nyere anyị aka ịnọgidesi ike n'okwukwe nke anyị na ha nwere. Ọ dị mkpa ka anyị mata na mgbochi nke gbochiri anyị ịna-ahụ ha bụ nke na-adịghị anya. Ọ bụrụ na anyị ekwegidesi ike na nkwa nke anyị kwere n'okwukwe anyị, ngọzi niile nke ekwere anyị na nkwa ga-agabiga. Nke emeela na ndụ m. Dịka mgbe m nwere mkpalite nke mmụọ nsọ, ekwetara m n'obi dịrị mgbe m jụrụ nwaanyị bụ Jeanine ka ọ lụọ m n'ụlọ nzukọ dị elu Temple. Otu n'ime mmụta dị egwu nke m nwere na ndụ a bụ na ọ dị mkpa ka anyị jụọ ihe anyị chọrọ. Ọ bụ gịnị mere onye nwaanyị ji chọọ ka anyị na-ekpere ya ekpere? N'ihi na ọ bụ otu a ka anyị na-esi enweta ihe mkpughe.
This is how I try to understand.
Mgbe ọbụla m nwere ihe siri ike na ndụ m, ọ bụ otu a ka m na-esi na-enyere onwe m aka. Ana m aga buo ọnụ wee kpee ekpere. Ọ na-ebido site na ịgụ akwụkwọ nsọ. Mgbe eche echiche ihe akwụkwọ m na-agụ ihe ọ pụtara. Mgbe ahụ ka m ga-eche echiche banyere ya wee kpee ekpere. Gwa onye nwaanyị ka o kpughere m ihe ọbụla nke ọ chọrọ ka m mara. Mgbe ụfọdụ, aga m anata ihe mkpughe ọzọ. Amatara m na ụzọ nke a bụ ụzọ dị mkpa ị ga-eji wee na-amụ akwụkwọ nsọ. O nwere ụkpụrụ ndị dị mkpa ị ga-enyere anyị aka ịna-anata mkpughe. Nke mbụ, uche dịka iwe bụ ihe ga na-achụpụ mmụọ nsọ nọ n'ime anyị. Ọ dị mkpa ka anyị ghara ị na-ewe iwe n'ihi na iwe iwe ga-eme anyị ka anyị ghara ị na-enweta mkpughe. Nke ọzọ m ga-agwa unu ga-abụ ị na-eweli olu anyị elu mgbe anyị na-enwe aṅụrị, ka ahụ na-achụpụ mmụọ nsọ. Ọ dị mkpa ka anyị na-eweli olu anyị elu. Ọ dị mkpa ka anyị na-enwe obi aṅụrị na obi ọma.
Another enemy to revelation comes from exaggeration.
Come on, odighi mkpa ine ebulite onwa anyi elu ni iweli olu anyi elu.
Careful. Odighi mkpa speech.
will favor the receipt of revelation.
Ine kwoku nolude oludiala.
On the other hand, spiritual communication can be enhanced by good health practices.
Na mbozo. O de mpa ka ine dote ahu anyi. Ndo ka ina ehiura.
Wezu ike nka oma.
Ka na enye aka idote obi anyi na mu anyi ohuru. Iji nata ohuru.
However, we can improve both the quality of our service
and our well-being
by being careful, by making careful
choices.
It is important that our daily activities do not distract us from listening to the Spirit.
Revelation
can also be given in a dream.
Mkpughe nwekwara ike bịa mgbe anyị na-ehi ụra na ịrọ nrọ. N'ihi na mgbe ahụ bụ mgbe anyị na-ezu ike, mgbe mmụọ anyị nwere obi dị jụụ. Ọ dị mkpa na ọ bụrụ na anyị etete ka anyị detuo ihe anyị hụrụ na nrọ. Ọ bụrụ na anyị edetughị ya mgbe anyị tetere, anyị nwere ike chefuo ihe anyị mụtara na mgbe anyị nọ na nrọ, na ihe mmụọ nsọ Chineke kụziiri anyị dị ka anyị na-ehi ụra.
Feeling for the entire
echiche nke anyị nwere mgbe anyị tetere n'ụra dị mkpa. Ihe ọ bụ otu a ka anyị ga-esi mụta ihe a kụziiri anyị. Onyenwe anyị na-eji ụdị ụkpụrụ a dị otu a wee na-akụziri anyị ihe ga-enyere anyị aka ma ọ bụrụ na anyị enwe ike gee ntị. Ọ bụ Onyenwe anyị n'onwe ya bụ onye na-akụzi ihe site na mmụọ nsọ ya.
However, he may make a dream in a dream. Make it both easier to understand.
O nwere ike mee na nrọ nke anyị na-arọ bụrụ ihe ga-adị mfe ka anyị nwee ike ghọta ya. O nwere ike bụrụ na nke onwe anyị, o nwekwara ike bụrụ na ọ bụ nke anyị ga-eji kụziere onye nọ na ndụ anyị dịka ndị ezinụlọ anyị. Ọ ga-enyere anyị aka ka anyị nwee ike cheta ihe ọ kụziiri anyị, ka anyị nwee ike jiri ya wee nyere ndị ọzọ aka.
Shows God that His communications are sacred to us.
Ọ bụrụ na anyị edetuo ihe Chineke kụziiri anyị, ọ bụ otu a ka anyị nwere ike gwa ya na mkpughe nke ọ na-enye anyị.
Such recording of directions should be protected from loss.
Ọ bụrụ na anyị edetuo ihe Chukwu kụziiri anyị, ọ dị mkpa ka anyị jisie ike hapụ ịnegosi ya ndị ọzọ, ma ọ bụ idote ya ebe ọ ga-efu.
Of how truth consistently lived. Opens the door to inspiration.
Ọ bụrụ na anyị anọgidesi ike n'ibi ndụ ịkwụwa aka anyị ọtọ, ọ ga-enyere anyị aka ka Chukwu nwee ike na-ekpughere anyị ihe ndị dị iche iche site na Mmụọ Nsọ ya.
The scriptures depict
Akwụkwọ Nsọ gwara anyị otu onye ọbụla ga-eji nwee ikikere iji gbaghachite mkpa niile dịrị anyị n'ụwa a.
As you ponder such examples,
dịka anyị na-ekpe ekpere wee na-ewere ochiche anyị na-eche maka mkpughe nke anyị natara, Mmụọ Nsọ Chineke ga-enyere anyị aka iji mata na mkpughe anyị natara bụ eziokwu. Mgbe ahụ ka anyị ga-eji mata na enyemaka dịrị anyị site n'ebe Chineke nọ. Ahụla m ndị mmadụ ndị kpere ekpere ka ha mata ihe ha ga-eme mgbe ha matara na ihe ha ihe chere ha n'iru karịrị ha onwe ha. Mana n'ihi na ha gbagidesiri uche n'ebe Chineke na Onye Nwanyị nọ, Onye Nwanyị duru ha wee dapụta ha n'ụzọ ọma. Onye Nwanyị kwuru okwu wee sị, unu nọ ebe a ka a kụziere unu site n'ebe dị elu. Gbanwee onwe unu, sachaa ahụ unu, ka m nwee ike nye unu ikikere si n'eluigwe bịa, ọbụnadị dị ka mụ onwe m kwuru. Akwụkwọ a, sachaa onwe gị, nwere ike bụrụ ihe mgbagwoju anya nye ụfọdụ anya. Onye isi ụlọ nzukọ gara aga, President Lee, gwara anyị sị, ị nwere ike gbanwee mgbagwoju anya a wee hụta ya dịka dobe iwu m. Ọ bụrụ na anyị degharịa ya ka ọ bụrụ dobe iwu m, ọ ga-enye aka kọwara anyị ihe Onye Nwanyị na-agwa anyị n'ebe a. Ọ bụrụ na anyị asacha obi anyị wee dobe iwu nke Chineke, bụ onye Chineke ga-atụkwasị obi, onye ahụ bụ onye ọ ga-enye mkpughe ịmara ihe ọ ga-eme, mara ihe a chọrọ ka o mee, wee mara ihe Mmụọ Nsọ Chineke nọ n'elu na-akụziri ya. Dịka anyị na-eto isi ike n'ebe Chineke nọ, ọ dị mkpa ka mkpụrụ nke anyị na-akụ n'obi anyị bụrụ nke anyị na-ejighị nganga gbochie ka o too.
Where spirituality grows and produces the fruit of
inspiration. Ebe mkpụrụ nke mmụọ nsọ Chineke na-eto. Ọ ga-enyere anyị aka ịmata ihe anyị ga-eme.
It gives access to divine power to accomplish what must be done.
Ọ ga-enyere anyị aka ịmata ihe bụ ụkpụrụ ihe anyị kwesịrị ime.
Motivated by a desire for praise or recognition.
Onye
will not qualify to be taught.
Ntali elu onye na-achọ
an individual ihe ọ ga-eji
ihe ito onwe ya aga abụ onye ga-enweta ngọzi a site n'ebe mmụọ nsọ nọ. Onye mmadụ na-amaghị ihe na-anaghị eso ụzọ Chukwu agaghị amata otu ọ ga-esi nata ozi si na mmụọ nsọ. Mgbe anyị na-eche echiche naanị gbasara onwe anyị, nke a agaghị enye aka na mgbe anyị chọrọ inyere ndị ọzọ aka. Mana mgbe anyị na-enyere ndị ọzọ aka wee sachaa obi anyị mmiri, onye nwe anyị ga-esi n'azụ wee kwagidesi anyị ike. Ọ bụ na mgbe anyị na-aṅa ntị n'ebe anyị nke nọ n'eluigwe nọ maka otito nke ya.
Ọ ga-adị
mkpa mgbe ụfọdụ ka anyị nọgidesi ike n'ebe Chineke nọ. Mgbe ụfọdụ anyị na-achọ ka anyị nọgidesi ike na nkwado nke onwe anyị na amamihe nke onwe anyị. Ọ dị mkpa ka anyị cheta n'oge dị otu a na ọ bụ n'ebe Chineke nọ ka anyị kwesịrị na-ekpe ekpere anyị iji nata enyemaka. Onye amụma Oliver Cowdery kpere ekpere nye Chineke. Mana dịka ụfọdụ n'ime anyị, mgbe Oliver Cowdery na-ekpe ekpere, ọ mataghị na Chukwu azala ekpere ya. Mgbe ahụ ọ nọ na-ekpe ekpere ka e nyere mkpughe nye onye amụma Joseph Smith nwetara ya mma wee sị, agọziele gị Oliver Cowdery, n'ihi na ịjụwo mụ onwe m ajụjụ. Mana mgbe niile ịjụrụ m ajụjụ, enyewo m gị mkpughe site na mmụọ nsọ m. Ọ bụrụ na ọ dịghị otu a, ị gaghị anọ ebe ị nọ ugbu a wee na-ede akwụkwọ nsọ. N'ihi nke a, o nweghị mgbe ọbụla ejiri m ajụjụ nke m na-ejighị mmụọ nsọ mkpughere gị. Ma ugbu a ka m na-agwa gị, nwa m, sị gị na ihe niile nke ị matara nke iji na-ede akwụkwọ a bụ n'ebe mmụọ nsọ nọ ka ị si nweta ya. Ụmụnne m, ndị nwoke na ndị nwaanyị, ọ bụrụ na ị chere na Chineke azabeghị ekpere gị, gụọ akwụkwọ nsọ. Mgbe ahụ, lekwa ndụ gị ka ị mara otu niile n'ụzọ niile nke Chukwu ziworo zaa ekpere nke ị na-ekpe. Ihe a bụ ị ga-eji mata na mkpughe nke ị nwetara n'ime obi gị si n'ebe Chineke nọ bụ na nke mbụ, ọ ga-abịa na obi dị jụụ. Nke ọzọ, ị ga-enwe obi ụtọ n'ime onwe gị. Ọ bụrụ na ị nwere ohere inwe ụdị nchekwube abụọ a, ọ bịa ka ị ga-eji mara na mkpughe nke ị nwetara si n'ebe Chineke nọ bịa. Ọ bụrụ na ị gbaa mbọ na-amụta mgbe ọbụla na mkpughe a na-esi ebe Chineke nọ, ị ga-enwe aṅụrị na ndụ a na ndụ nke na-abịa abịa. Anaghị m amata karịcha ihe niile otu Chineke na-esi enye anyị mkpughe. Mana ụkpụrụ nke a m gosiri unu, ọbụnadị na anyị soro ya, anyị nwekwara ike n'onwe anyị. Icheta na anyị nwere ike chọrọ na anyị agaghị eso ụzọ Chineke, ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị. Ma anyị ga-esoro ụzọ Chineke, ma ọ kwa na anyị agaghị eso, ọ bụ n'aka anyị ka ọ dị. Mana ọ bụrụ na anyị emee ihe Chineke gwara anyị mee, anyị ga-enweta obi ụtọ. Ọ bụrụ na anyị agaala n'ụzọ ọjọọ, ọ dị mkpa ka anyị chegharịa wee gbanwee obi anyị. Ọ bụ nchegharị a bụ nke dị mkpa site n'ebe onye nwe anyị Jizọs Kraịst ka anyị ga-esi nata enyemaka n'ebe Chineke nọ. Nke a bụ ihe dị mkpa, bụkwa ihe mara mma karịcha. Mgbe ụfọdụ, ịmara otu anyị ga-esi kpaa agwa bụ ihe ga
Yet you will be prompted to know what to do.
Ema anyi ka anyi nwe ike nusi oru ike iji mata. Mana mgbe ụfọdụ ọ ga-esi na mmụọ nsọ ya gosi anyị ya. Mana mgbe ọbụla ikpere ekpere, anyị ga-amata ihe Chineke chọrọ ka anyị mee site n'irube isi na nkọwa nke o nyere anyị, na ikwegidesi okwukwe ike n'ebe ọ nọ, na nkuzi nke obi ụtọ ya. Nkwukọrịta okwu nke anyị na nna anyị nke nọ n'igwe abụghị ihe dị ntakịrị. Ọ bụ ihe a gọziri agọzi. O sitekwara na nkuzi na ụkpụrụ nke a tụrụ site na mgbe ụwa bidoro. Anyị na-anata ngọzi site na nna anyị nke bi n'igwe, site na okwukwe na irube isi na ị na-ahọrọ ihe dị mkpa. Ka onye nwe anyị gọzie gị na ndụ gị nke a, ka ị mụta ụkpụrụ nke iji ghọta mkpughe n'ebe onye nwe anyị nọ. N'aha Jizọs Kraịst.
Amen.
Jesus anointed the prophet and seer. Our eternal Father in heaven,
before
thee this afternoon, we thank thee for the privilege that has been allowed us.
We thank thee for what we have seen and heard, the music and the spoken word.
But we rejoice in what we have felt.
For many have come this
afternoon seeking answers to difficult and complex problems of this day.
They will leave uplifted and edified of what they
We pray that the light that we feel from this session of conference
will guide us back here tomorrow. We might again
learn at the feet of apostles
and prophets in the sacred name of Jesus Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 182nd Annual General Conference
of Jesus Christ Latter-day Saints. Ndị kwuru okwu bụ ndị ndu ụka nakwa ndị ọchịchị ụka. Ukwe eji wee nọkọ bụ ndị otu missionaries MTC nọ na Provo, Utah.
This broadcast has been furnished
the Public Service Bonneville Distribution wetara unu ya. Mmadụ ekwesịghị iji ihe alụnwa mee ihe ọ bụla ma ọ bụrụ na ọ nataghị ikike ederede.